asembre ni onua ebra so se ebetie enkwa asem omodi ase obefre obi bi obe na wase wase enkwa asembre du fre onua fre oba fra mokafo na fre onamfo so mo se enkwa asem ebre ni esemi edi free life word media ministry eho ana edi ebre o www.lifeword.org se baby a banyam bia be ho enkwa sam e wo sa efidie so ko abefo efidie so a www.lifeword.org ano abanya enkwa sam ho kasa bebre a otie no betime nya bi ho na otie eye msonfo akwa Hayford na mudi asem ye brew ni die mu ye mbompae odon fo mo bo hu fo mada wase wasem mbakwa jise be ye dwuma ansa na ba onchen mada wase akwanya odi amayen ibeti wasem ari onwe di che wasem bi adwene entiasi ni ye hodi kasa ye ho wadi oni ni daso no atoba ha na masemi so amana ni daso se wupia emu bia anyo yiraba kada wasi na di yesu so di mo na e bompai ene masemi mino eche befa oma ho taiti se yetin mu bibri ase na ye mo wase bitumi jina bebi kase taiti die ene hobio Nyankopɔn hyira wɔ hɔ daa ɛyɛ bɔhyɛ a onyame ɛhyɛe sɛ yɛmfa nto so dudu mmra n'adekoradeɛ mu na yɛma aduane ntena ne fie na ɔbɛbi ɔsoro fɛnse ama nhyira no abunkam afa onyame mma so ɛwɔ Malakai itinye nsa iyimudu. Sedi ya. Mwenye kupa onam udifo Malakai so edikache oma Israel. Esa sena oma Israel afa kwambi so edifum iradifa. Ti ukai Malakai 3 verse 8 edibaten na oka oho se sɛde onipa bɛfom onyankopɔn afom no afa na ɔrefom no fom no fa ɛwɔ ma so afɔreɛ ne ntoso dudu mu yɛntua yɛtua so a yɛntua no sɛdeɛ a ɛsɛ yɛtua no a ɛnya ho nhyira ɛno nti yɛte ho nsɛm bebree ba onyankopɔn kamakoma sɛ onipa ayi yadeɛ no ɛbɔ kwan ma no na ɔbɛhwɛ deɛ ɔsomafo Paul ɛkyerɛ kɔm a korintofoɔ ano nti wohwɛ korinto hom a ɛdi kan ayɛ a ɛti du nsia yi mu baako ne mmienu sɛ wokan a poto kasaam no ɔse na concerning the correction for the saints as I have given order to the churches of Galatia, so you must do also. On the first day of the week, let each of you lay something aside, storing up as you may prosper, that there be no collection when I come. 1 Corinthians chapter 16, verses 1 and 2. Eti mu mainti dia eh asante kasa mo eka ase na fa eto a wode koma hotefo no ahono de se dia me share no Galatia asafo no mo mo so mo nye sara da na wotwe no mo da edikan no omo biara emfa dia ebesi mu yie no ama no no enya no isi na mamba sana oyi eto no amen ɛtoɔ ɛyɛ adeɛ a ɛho hia na yɛnyɛ kristofoɔ yi ɛkwan a nyame fa so ɛhyira yɛn ɛyɛ yɛ tight anaa so ntoso dudu bampɛ bebree no na kristofoɔ ɛmpɛ saa asɛm no tie bebree sɛ meyɛ sapakafoɔ yi wonyina asɔredɛm mu na da wobɔ tight so a na obi ayɛ din wokɛ sɛ praise the lord koraa na hɔ ayɛ din amen no a yɛbɛgye so no koraa ayɛ din adentra ɛyɛ adeɛ a satan ɔmpɛ sɛ yɛbɛnya nhyira sɛnti koraa meka saa ne sɛ kɛ sɛ wohyɛ onyankopɔn ɛbɔ na woantua kɛsɛ satan bɛda wo ka na ebia ɛfa ne ho ebia ɔmpɛ yɛyieyie o deɛ ɔpɛ ne sɛ na nka da biara yɛbɛdi fɔ onyankopɔn anim ɛsiane sɛ na onyame bɔɔ n'adeɛ nyinaa mu no na ɔno ɔsusu sɛ ka onyame de animnyam ne ahoɔden ne tumi a ɔde maa onipa no kɛbɛma no na woanya nti sɛ ɛnam mmiɛnsa a yɛhu ɔde sɔre tia yɛ no ɛbi sɛ ɔno sɛ ɔhu yɛn a na waka onyankopɔn ɛsiane sɛ onyankopɔn ka kyerɛ sɛ ɔbɔɔ yɛn ne suban so ne ne sɛ so nti sɛdeɛ ɔsi bɔɔ yɛn no onyankopɔn bɔɔ sɛ wobɛhyira yɛn nti da bi a wobɛhua no na waka no ɛsɛ sɛ ɔsɔre tia yɛn ɛno nti na sɛ ɔsɛ wo hyɛ onyankopɔn bɔ ɛ sɛ wɔntua a ɔbɛda wo ka nka wobisa sɛ ɛyɛ noasɛm nanso wobɛba mu yɛhwɛ hyehyɛeɛ a ɔsomafo paul ɛde kɔma a koronto asafo no ɛno bɛyɛ adeɛ a ɛbɛboa yɛn na yɛnhwɛsodeɛ ama ɛde ɛtu saa anammɔ no ahyɛ onyankopɔn animnyam sɛ yɛka sɛ ɔma a yɛwɔ ɔma no akyekyɛ mu bebree sɛ woma sɛ wohwɛ a nka yɛmfa sɛ kosi ada deɛ fom adwoada kosi ɛmemene da no bi wɔ hɔ a yɛnya mpo mma yɛnya akwanya mma wɔku ada mpaebɔ memene da koraa no ayi nsrahwɛ adwuma ne adeɛ na ɛnya kwan nkɔ bi nti kosi ada deɛ ɔkristo no biara n'adwen sɛ ɔbɛkɔ asɔre nti mɔsomafo paul ka yɛn sɛ de bia kosi ade biara na na ɔtwene dɛ adi kan biara no onipa biara ɛmfa deɛ a wayɛ adwuma a ɛsi no yie no kasɛ wo sika abɔtene no ɛsi wo yie no ɛno ɛna fa bi sie na wode aba na wotwe deɛ adi kan no ɛyɛ kosi ada no nhyia mu na woantwɛn sɛ yɛte sɛ paul ba asa na nnipa bɛyi ɛtoa nkɛsɛ kakra bia wobɛnya no ɛwɔ saa no atwene adwuma wobɛyɛ mu ɛsɛ wotumi ɛde ba nti no ɛne yɛfrɛ no regular giving ɛdeno kasɛ regular giving set aside a proportion of your resources regularly nea wonya no ɛsi wo yie no na wotwe dɛ adi kan the phase of the week no na wode bi ato hɔ na wode abɛboa onyankopɔn adwuma ɛnyɛ sɛ yɛ biribi de sɛ professional giving I say give according to your prosperity not just what left over I say nea wode ma no ɛyɛ nea ɛsi wo yie yɛ sɛ o matete me mfa so nyina awie wei so yɛ kura de mfa so na ɛbu so no kakra bi abɛɛ de abɛto akyiri na mede ma nyame ɛnsɔ ani nti sɛ wopɛ sɛ nyame hyira wo sɛ woyɛ kristo ni a bɔmmɔden ara sɛ wobɔ mmɔden na wodi saa hyehyɛe so onyankopɔn hyira wo ana sɛ wokae gatifoɔ nhoma no a paul ka kyerɛ korintofoɔ no sɛ sɛdeɛ mehyɛ no galati no mo nso monyɛ saa nti ɛnsono nea yɛyɛ no wɔ galati na ɛnsono nea yɛyɛ no wɔ koronto ana macedonia hyehyɛa yɛyɛe no yɛnyɛ no saa ɛna purposeful giving plan and prepare for giving ɛsɛ woyɛ nhyehyɛeɛ wonya nnyinasoɔ bi sɛ mɛma nyame yɛsɛ bia ɛbusua ana ansana ama Onyankopɔn bi sɛ yɛsɛ a yɛnya nhyira ɛsɛ yɛma yɛne gye ɔma ho ɛsiane sɛ we should support the Lord's work nti no sɛ yɛbɛbɔ nyame adwuma na yɛnkɔ so no ɛsɛ ɛyɛ part of our financial planning. I say you're part of our financial planning. Say yes, sir. You're buying your mushira a woman. I say giving generously. I say give according to your means. Say that yanku po mo ne siwiye ne wenyia eye koswono ni kura wono ni awo wono ne sunfaswono. I saw the bibwa unyanku po yuma. Ena bi o so e bra wo dwuma ne tumpon obi o asa wo hwe ne tide card no ma be 5 years ni otua 5 cedis sa for 5 years na de de bia no onko so obia na mba na bra bom enti no e tufu se consider increasing your giving as you prosper e bra wo koso no na wo to wo yimu enye wan we enti no se ana e won se oh e won o ye busume djuma ne de se nyane sika no ti to sududu na betwa ba se mfie ba mienu kra na yentu na katuem ba ye tuma ese wo so upegem na wo so etime di bo nyakopa djuma support missions bomodi as consider supporting ministries missions and outreach effort that must be your values only ade se ama eye onyina so ene ti se di bo nyakopa djuma ne bebre wa bonte ho aw ohia se beka nkwa gye asem a kire won se wontumi nkwa wo de ne se tusu dudu no no kakra de meba no ene be ene wo de beboa na boa osom adwuma no na atwe akra aba Onyankopɔn ene ase se bomodia na edi sanyo mo yesa oh ibetimi di nokre na ya boa Onyankopɔn adwuma sɛ de ɔhyɛ Israelfoɔ du baako no sɛ moyɛ du mmienu deɛ ba du baako nkɔ yɛ adwuma na mo nyinaa momfa motoso dudu no obiara fa toso dudu mfa mɛboa Lewi ɔno mfa nso me Onyankopɔn ne mfa nyɛ m'adwuma sɛ yɛ saa na yɛde nom nyamhyɛ de ba Onyankopɔn no n'ahenniam nyamehyira wo nyame nom nyame nka wo sɛ wobɛdi saa sɛm wei so na wayɛ nhyira asami musumfu akwa Hayford ana edinam Lifeway Media Ministry so edi brew amisa so baye krado se onnim Yesu a fa homa Yesu se onnim so a amisa ne se because what tena shema no di na shede ne so emo bi madada o se bi no ombe yi bible no bi mfa ntun chen boso be shi unsira kwai amisa so we tie mkwasa. Telephone number is 0244-86-9499. 0244-86-9499. I mean, shout, I am Kwasem.